Changa, the changa.
Download music on Sorat.
Changa de lande. Krani imanena. Changa, the changa. Alibe anga de lande. Anga lande. Korani imane nanso. Olo utaika pakama. Komanga tisi chako. Sungalume. Olo chitakala pansi pama piri awiri. Komanga tindi chako. Chitako pesa. Sala, 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 sala. Amachi samala. Chauta amachi samala. Sala, 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 sala. Amachi samala. Chauta amachi samala. Changa. Chintu changa. Pali bangalande changa. Chintu changa. Korani manena kuti wodikira paye mbuye mulungu hatsalandira mboto. Korani manena sonse simachitika mukufuna kwake mulungu. Korani manena sala 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 amati samala chauta amati samala. Sala 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 amati samala chauta amati samala. Korani manena Korani Korani ko changa chintu changa pali bangalande changa chintu changa. Na 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 na. Oh oh oh. Mulungu yeah.
Download music on Sorat